kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Staki Risto kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Tukubaliane tunapenda kudance. Ndo nimetoa ngoma wasedo wa dance. Si hata binguni tunaenda tuku dance. So wacha story waya mka jotu dance. Nana kona swali Yesu ndiyo jibu. Sikiza gospel joy itakutibu. Aina burugu taratibu. Ita hata madei aina maaibu. Kameshika kama ngoma za munishi. Vitu safi ya tutaki vitu fishi. Ongeza energy kama mtu wa medishi. Yesu mbele shetani ya tumpishi. Tuanze za kitambo kameshika. Tukuje za kisasa kameshika. Ongeza hadi salsa kameshika. Oya twende sasa kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Ka Kristo kangoma kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Ka Kristo kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Ebu imagine kameshika na tujakata ata mamaji. Si tumetulia kamtungi iko na maji. Naijalishi kauko msoto ama maganji. Sarehe bila garama. Sima zikizima tunachukua mandarama. Si atu complain. Hakuna kulalama kwa Yesu ni raha. Hakuna madrama. Na by the way, kwa church si ushika. Jutu ki dance, baraka tunashika. Shetani yako down, tushamzika. Hapa tuta dance, baka maso pun kushika. Tuanze za kitambo, kameshika. Tukuje za kisasa, kameshika. Ongeza hadi salsa, kameshika. Oya twende sasa, kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Mim Kristo napenda kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Kameshika 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 kangoma kameshika. Kameshika.